hagata ho buryo y'inkuri baye hari inkuru nkubwira nti byanze bikunzi inkuri rakomeza ubu ngubu agruni yihakanye umukozi wayo uherutse kwica umuzunguzaji umurenge urayinyomoza kwa gatandatu tariki ya 7 Gicurasi uyu mwaka nibwo Mahoro Theodosi wakoraga ubucuruzi buciritse umuzunguzaji yakubitiwe muri gare ya Nyabugogo agapfa ubwo ikinyamakuru makuru kituri gusoma hi inkuru yandikaga inkuru polisi yavuze ko uwishe Mahoro ntahahuriye n'inzego z'umutekano ahubwo ko ari umukozi wa kampani ikora isuku muri Nyabugogo yitwa Agruni uretse polisi yatangarije ibitangazamakuru ko wishe uriya muzunguzaji ntahahuriye n'inzego z'umutekano n'umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge ka Isime Nzaramba ubwicanyi bukimara kuba nawe yatangaje ko kampani ya Gruni bafitanye amasezerano y'isuku bityo ko ibijyanye no gukubita abantu ntabyo basezeranye aha rero akavuga ko iyi kampani bazasesa amasezerano ibijyanye n'umutekano bikazajya bikorwa na Daso ndo cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru no kuvuga ku munsi weje umwe mu bayobozi ba kampani ya Gruni witwa Richard yabwiye iki kinyamakuru ko wishe Mahoro atari umukozi wayo kahubwo yari umukozi w'icyitwa Homesick Richard yagize ati ku kibazo cy'inkuru yanyu mwanditse ivuga ko umuntu wiciwe muri gare ya Nyabugogo mwanditse muvuga ko ari umukozi wacu so umukozi wacu uriya mukozi rero wishe umuntu akorera kampani yitwa Homesick nibo bapanga ibintu byitwa irondo ry'isuku abababwiye ko ari umukozi wacu nuko yabonye yambaye umwenda wanditseho irondo ry'isuku agira ngo nitwe dupanga ibijyanye n'amarondo ariko siko bimeze twe dukora ibijyanye n'isuku nyuma yuko Richard rero avugiye ko uyu muyobozi uyuri ya mukozi atari uwabo ngo ikinyamakuru cyavugaje n'umunyangashinga bikorwa mu murenge wa Kimisagara bavugana n'umunyangashinga bikorwa bitaruzima sheje maze avuga ko ngo kampani yitwa Homesick batayizi kuwo bazi banahaye isoko ngo ryo gusukura rero no kurwanya akajagari k'ubucuruzi muri gare ya Nyabugogo ari kampani yitwa Agruni iyi nkuru igeni urayerekera urumva abayobozi b'ikampani baravuga bati rwose ntabwo uri ya mukozi ari wacu ubuyobozi bw'umurenge bwo bukavuga buti umukozi ni uwanyu ndetse urabizi yuko akarere kanavuze yuko kagenda ko bakasesa amasezerano ni kampani ya Gruni kugira ngo wende ibijyanye no guca kare akajagari bizajya bikorwa n'abadaso urabizi rimwe na rimwe habaye ikibazo inzego zimwe na zimwe mu rwego rwo kugira ngo bakinge isura yabo bajya bavuga bati twebwe ntago bitureba ntaho duhuriye n'iki kugira ngo isura yabo itangireka n'iki ariko urumva ko inzego za leta ziravuga ko umukozi w'ishura muzungu zajya ari uwo iriya kampani yitwa Gruni nubwo umwe mu bayobozi ba Gruni avuga ati turabeshyerwa harya ubu ngubu ahangaha baramutse bakomeje kuvuga ko babeshyerwa byagenda gute
uriya uyu mugabo ushinjwa kuba ariwe wishe uriya wari umuzungu zayi ntekereza ko uriya urukiko ariwe wazagaragaza uwo yakoreraga kuko muri iyi nkuru y'urebye usanga bavuga batari ku wundi uyu mugabo ubu ndasoma iyi nkuru ko yanditse barandika ko ngo Ndayizeye Joseph wishe Mahoro yari yambaye imyenda isanzwe itari y'akazi noneho umuyobozi wa Kimisagara avuga ko ngo aba bakozi batangiye kujya bakora bakuyemo imyambaro y'akazi kugira ngo biyoberanye kuko abantu bababonaga bagahunga noneho kubivuga rero ko ngo wenda abantu baba batari ko niba ari ugukora isuku bihura hehe n'umutekano n'iki byose umuyobozi w'umurenge wa Kimisagara yavuze ati ntabwo bakora isuku gusa hari irondo ry'umutekano mu wa Kimisagara tukagira rero n'abantu badufasha gukumira bari abantu bacuruza mu kajagari niho dufitanye amasezerano na Gruni niba rero ngo nayo afite abasekirite bitwa aba Homesick ubwo niho bayibasobanurira neza Homesick ntituyizi icyo tuzi bakoresha abasekirite ariko bakoreshwa na Gruni ubundi uvuze abasekirite ntekereza ko uvuze umutekano kurenza uko uvuze isuku
cyane ubundi niko bimeze keretse ubwo nimba hari abasekirite bandi baje bisuka ariko abamenyerewe cyane nabo ngabo ubundi bajyanye n'umutekano igihari cyo waruna kivuze ni ikibazo cyagiye mu butabera ariko mu butabera bwo ni uwa ukurikiranwa gukora icyaha naho ibindi bijyanye n'ingamba zo kuvugana ngo kampani abakozi bayo bakoze ibingibi hafatwa ingamba wenda mu rwego rw'ubuyobozi soko bakaryamburwa ubwo nabo niyo mpamvu ibintu biba bigomba gusobanuka neza ubwo nanakubwira ko utavuga ko iyi nkuru irangiriye
aho irangiye
oya ntabwo irangiriye
ariko tukivuga kuri iyi nkuru irebye mu kinyamakuru umuryango akadomo rwabarandika ko abazunguzayi basaba ko uwishe mugenzi wabo yaburanishirizwa aho yakoreye icyaha
nyuramo gakeke bari kuvuga
abazunguzayi bakorera muri gare ya Nyabugogo barasaba ko uwishe mugenzi wabo kwa gatandatu y'icyumweru gishize ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu yaburanishirizwa yakoreye icyaha ndetse bakumva imyanzuro y'urukiko
urumva ubwo icyo bari kuvuga aho ngaho icyo kirasobanutse baravuga bati byanze bikunze uwo muntu byaba byiza cyane aze aje akaba yaburanishijwe ngaho urabizi ko mu Rwanda haba hari hajya habaho gahunda yo kuvuga ngo umuntu rimwe na rimwe aburanishijwe aho yakoreye icyaha ugibona wenda nka biriya byaha bikorerwa mu muryango wumva nk'umugabo yishe umugore cyangwa umuntu yahohote abana n'icyo ugasanga rimwe na rimwe imanza zibereye aho icyaha cyakorewe ubwahangaha naho rero ni ukuzakomeza tugakurikirana tukareba koko niba urwo rubanza rusabera hari ya cyaha cyabereye nkuko babyifuza cyangwa se niba hari ukundi bizagenda ubwo ibyo ngibyo byose nabyo tuzakomeza kugenda tubigarukaho umunsi ku munsi uko amakuru mashya azagenda agaragara hagataho ndabona nyuma y'amezi atanu umuyobozi mu bitaro